Museera ng'olwa leero akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga y'omu ku bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ayingidde mu bitundu ebya Buganda okusobola okuba nga kyebwati anoonya akalulu akana mutwala mu ntebe y'obukulembeze gye yeegwanyiza mu kalulu akasembeddwa okw'omwaka 2026. Kyagulanyi Ssentamu agamba okuba nti ono abasirikale bakedde okuba nga tyebwatyo bazingako ekitebe ky'ekibiina e Makerere Kavula okusobola okuba nga tyebwatyo abalemesa abamu ku bawagizi baabano okusobola okuba nga tyebwatyo bagenda babadde balina okuba olukungaana mu bitundu eby'e Kawempe era ng'etujjidde ku mpewo ng'embeera ebaddewo mu kibuga eky'e Kampala ebadde ya mukagubalagala ng'emirimu egisinga gyonna gisanyaladde nga bannakibiina ky'e NUP batambula okugenda mu bitundu eby'e Kawempe eri olukungaana mu kiseera kino kkiriza nsobole okuba nga bwetyo nkutwalako olukungaana lwabwe luli mu bitundu eby'e Kawempe mu Kampala. Kyagulanyi Ssentamu gy'atandikidde mu nteekateeka y'okunoonya akalulu mu bitundu ebya Buganda era ng'ali okwogera ye nsubuga bali mu ezo eyeegwanza ekifo kya mmeeya w'ekibuga ekikulu eky'e Kampala mu kalulu akasembedde. Embeera egenda mu maaso mu kiseera kino ebineeyongerayo ku nsonga entujja kubikutuusaako omawulire gaffe yaganaddako kyokka asoose okubeerawo embeera y'omuka ogubalagala ogukubiddwa mu bawagizi b'ekibiina kya NUP era ng'aliwo n'abamu kwabo bakoseddwa babadde nga basimbula mu butongole okutambuza ebigero okugenda mu bitundu eby'e Kawempe. Embeera ebadde mu kitundu ekyo owannabasa abaddewo
omukubi omuggo omutwale aliwo ekivuga asimbulirewo